Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira beedi be jam nyalle modo hede ngone kikit alkamisaare joyi lewru joni hitaade 2025 sappo e jeddi yamde yabbori maslima japande nay e joyi Ousmane nyaale bulla kabaru juro Mamadou Ouattara to boggi jande to hede ngone le wattu mo erngaaji seeda keddini en e julde laye le lumo mango bamako e le nokkuje kofongoji ngatte jamaa ala hey pep lengal journal kerta nangal pawingal e julde laye almami Ibrahim Ilas mayga holitan en dabaaji mbawdi hirseede wadede e layaaji kanan ko mi dabreji non de na go hebirte le o wattu julde yalla kasaraaji laawi ana buyto e renude himbe e jawde le mupen en kalan hala don le ko min beta dossier de la semaine yidi woni sembe kabaruji e kiki da ko bismillah mo da hada studio tamani le erngaaji seeda keddiniide julde layya lumo mango bamako ana heewi jama peppa somotobe ana nyuindira damude bitikaaji don ko weli julaabe be ko nenno be teefutobe koltiwide njibaaji mumben ana tedda le o wakkati ka non sodobe koltiwide kulle de ana tiidi jandotodo amen Musa Agma ha yottake le lumo ngo anne ko hebini en do faccitaango bamodo samasi ko Ali Cisse
11h45 gonde mudun no lelu mongo bomako do enne julabe e client enna ngodi madraji telaji kewdi e tawde fuf hono ambutiage ngaji kubbu e ko nande mudu clientre jeetedi an kewi
me gadden sen finne fere
mi jeyo do kaddule sukabe yembe ana wondi warde sodde dum seeda seeda ila mi immi bete fa jom le dum min goni cogu o ana bama temede jiddi yaade temede jitti tuisingaji no haade iwdi dakar jeyam mi do goto majji fu do no haadi unay didi temede nay yoga e majji ana yaafi won goddi gondi tondu
tiddo do be o daka kile
kulle jeetede e tawde fufu kile be hulti wiide cogguji di natidi
anna tamani
ngare sodde kaddule sukabe amen worbe cogguji di kana tiidi sanne termugol be jabata dum du fi abamina yoppi kalsi ko mi kokkete ko ne ana fandi min complain ay didi ngarmi sodde goto majji fu ujunere temede jeegom yinno hebirde di ka ujunere temede didi sefa kaddule kay pade jeete don de fu ana tiidi
fadde nyandi uddindi duddum diral yawaraji na jukiti hadde lawul hebe nuku jogaji lumugo
jama ana hewi dule salon ngaji yogaji di worbe ko foto ko fobbe koltiwide kebal mumben be dege le o wakkati fay e tawede al halil no leydi meden di worini hedde yobbe ko farabe be koltiwide be belti tiagal ko be ngardini ko e mabbe faabe ngada faabe julande julde laye jantore sita sidibe
arna mayga yohe e dubi debbe ana dogi nukku goto to kofata ko en le den ipodrom en le commune dit bolle genni bamako gidi tan ugna dit e jene wat metti on nukku ko tawat on kofano kile makko goto holliti batta ko julde joni kile ana wara san
seli wala nak
wakat julde de ka mede jetta al wakati ji di fu walda wam dubi betti di mi keban no e mudum hunde san min ka wonko keban mi jaati ko fu gongol mene wada si model ngaji fu
model bege
ku yata hayabe yimbe noge wonko tawa ana jodi ne domimo gote me ana mili labade ma kofade model ko muyi
c'est pas pour rien
wana mere wadi takando ila mi defandi o haruna do ngalammi sisko ko fimi ni wari kofade min du do kofo kan walle mako o min yidi dum sanne
apprécie bien
nafi courant heetu be kofobe tedelaji non ko hollitibe tiegal mundu nukuje kewto rebe du morto ana botino jama homa fu ana mili morade do e juldene
juldeji wakkati mo sukabe korsini sanne fu buri cukulonde wi e be njidi wadne be njidi wattu yoga morade wattude nyaaje kanon de nyaaje paride ana mbayi wadde kuteji do sukabe hornano hono innerabe ngatta do majjun fabe do de fam ani jantore Aissata Diarra do faccitango Ali Cisse e Sita Sidibe
mimi yidi morade mi watne cioddiji e nandal mudum mi heba mi wadane yembere julle mimi ne horsini cioddiji sanne an hokka kan ngari mi nge so mi morke so lam watta cioddiji tegal mudum borno kadleji dan julle mi yilo
on kede kebe jom survive rewbe hewbe kuybe kany mk ana landini yaade moroyde ko hemu em yalla na heba ngari fewde julde layande dido murdi dibe ngatta jondi ana wadire e nyaaje isi couleur fu woni mudum morobe dum be du wonko heba ko tamma e juude mudum madam jarara matu dambeli moro sukabe
konon mana kare dem son
menen murde fuk mi watta mi wada hen cioddeji du burwille surbaabe ko heewum en goda me fu me moora no temet didi yaade temet tati gaso murde tan cioddeji watta ke hen noge bu temdere ma temdere cefande djoy
ha murirde sukaabe nyaaje ana waawi yottinde du em torda so ni be chaami do karo so do horodo fu be tike bando sukaabe dana gol mu em jam ana tiidi fa waawde hunchande hor ido chadele fu inraabe galle hono ummu kan ajaratu wam dabere ko hebani dum
kadwiri an konon
minke morde ko skabe muy tan wadammi balle didi ciagan julen mi ittan cuddije ko e mebbe patti dum masabe sube sami me yidi sanne yiwde sukaabe amme ana lalni nyalane julle dum saabi so medde cubo e wada morde lobbi cuddije jogal antun fesu soko watte dum so sami masata dum
dal mum daro manana maga o tutoro
hay andinde saraabe tamdu wiide suka wana ko yidi fu wadente
lay julde lay alsalamen jogide bawde fu hirsanda baado micitaade golle annabi ibrahima baalu beewa nagenaadu ngelo badabaaji woni njelaade no njidaade hirse wadede layyaaji hedun jaati woni manda mudun ibrahim almam ibrahima ilasa mayga kanko to tumbututo o woni o holliti enna nafa e manda mudun do palel hala muhammad baba kunta do faccitaa alisiisi
si ki e demande
ko yida ta fonkani woni kirsa mbalu sarawari so mbalu heba kanum bewa na wawi wadede dum balu fu kibudo le bijetti ana wawi hirsede bewa fu kibudo hitande ana wawi hirsede kanyundu dido dabaji dum chifi jondi fu ana hani ko lato dabaji kibudi taw wala fu ko nyaki dum mbalu nyawdo mo gite mudum goto ko boni na dum yeta fa gasa wawa wadede mbalu leya
on peut pas utiliser ça comme sacrifice
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
sakirabe julde le yawdan hikale wattuma rafindana ko mawni balde kewude joni kanan ko be leydi med andi bame dabreji no himbe jawdele mu ben kibertande nagu leydi dabreji an henna couvre fe be dugol lugangoji hollitangoji himbe teddina sariyaji lawi fanda mudun e wi lam o yerenude himbe e kasaraji lawi humni be dawi jetti di hollitangoji fabe dredne fam an jantorandu faccitang mamad sama sekuy alisisse
panama dambeli yo commissaire divisionnaire kanko woni horejo groupement sécurité routière e wi mako habiti mako kumni be kabarun de nagu dudati PWG de nagu jamare fadde idindi wottu mudun e faccagal mudun hono dum wowirini
ana carré pour des régulation corona ana hani ko adalu police en garobe fa tawe ene carré pour ngaydi beyde yalla be keba daranaade circulation on wodi sabi nyaloma julde yem ana heewdo dati disan ana hani ko be keddo le circulation on nyaloma o fu yalla ya warta yem ana heba wadirde wiri kan elende na
amutaji be romina
donnobe mobilaji kewdi faminama o do wattu badade edindi wonande gollirde anazer be kultide di do imadraji di latto sababu be beda watande hakilo sanne golle mabbe
e be ngado golle mabbe o kan wodiri sanne so be ngalale nokko o accident ana heewi saatu ana muddi ana hani ka ko min deura yella ya warta o ana heba newade yimbe ana hani teddinde sariyaji di kanan ko be hollitidi e be darna kan wakati fu e circulation tay min ne wata sentir am diriji am du fona hi
yalla sembinde denagu to seguton ardibe region o ami anya kourufe o de 21h de 6h de beedu dun imadraji haybegol nokuji kewdi jamare ngalure de kay goto fuf no famiri kabaru kubrufe o
ni securite mu fo
so er kubrufe o ka wari ni teddinam wakati kolita do o mi de gondi tewtude ko mi nyam kubrufe o ka so gonga o wakati mako gasa e fi e be kanno domde fa julde betto hakkile o ka ana moddi mi paboto kanan ko be leedi amendi le majum yalla be keba daranaade de nagu leendi ko be gondi wadde jom ko fu sabi de nagu amendi be gadirta
do perere dum fuf alhal de nagu leedindi na be mbi sanne o konse islamic mali buru fuf o do wattu badade idi ardibe be na mbajo bibe leedi mali hay budi kala ko wondi e pabo dun habitibe be fedana mohammed kimbiri goto ardibe fedde fu conseil islamic mali
du awuji ni mi ngadanta leedi ni jamma nyalama fu ko heewi hen fu wakati julde horongoji di buytoto dun ne wakati mo yimbel bom heewbe kanyu en do wawi sorude hakkune amin mi de narda yimbe fu tinno golida kanan fulankoɓɓe ɗum tawamale brusuji ɗi nadu le galluje mawɗe jiiɗo neɗɗo cikkitiɗo nadu ko fama e fu tinno haltana ɗum kanankoɓɓe
mijiten wiide ele imadaraji fammingol heɓugol jamara dow ɗati ɗi yilla gollirde anagér yo wootere fay accident goto pati ye e wattu idi ndi
sakiraɓe holtinde wiɗɗo ɗo kadi ɗe kabaruji ɗe kikiɗa ko ka oɗo mbawi hollitinde men ko woni hakkillaji moɗon sino noddi numéro 76 98 56 56 oɗo mbawi ɗum heɗade ngal journal kasine e magasine karo jokkiniɗe o fo sino noddi numéro service kono foni 37 321 mere mere ka noon andon kana taw ɗum fanɓe funnoɓe tanka crédit e téléphone moɗon fa keɓon heɗade kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere sukaɓe nde waran jokkininde wattu fewde e julde sukaɓe hewɓe gatta golle yoggaji le leydi meɗen ndi ɓe sukaɓe gaɗan ɗi golleji yalla ana keeɓa seeɗa no jodirta kolte mumɓen woɓɓe ana gaɗa golleji ɗi fa balla saraɓe mumɓen e julde leyye nde le galbe fa yettade dow laawi mawɗi ko cukalel ndewo e guure gaɗan e bowɗe mumɓen fuu yalla ana keeɓa seeɗa ko kotira cuuɗi ko naɓɓa cuuɗi no saraɓe yogaɓe ana kuya naɓɓe fa woɓɓe ana ɓeyda du dumƴidaɓe wadde ɗi golleji nenno kutteji heɗum woni wadde ɗi golleji dow e yirwere suka fa keɓen jabugol landol anni jantore sukaɓe ko Moussa Malle Cissokho waɗni enna dow fa bamu heƴaɓe gomɓelle nokkuje ɗe
mbaro duuɓi sappo e go'o Boufina Coulibaly yo suka janggowo Bamako ɗum hitande fuu so julde iidi ɓattike yaham nokku noddirteɗo Chaba terrain Lafiya Bouguto o lootaya tum Bali
fadde maɗa yiya fuu landade saraɓe maɗa dokke kalis fa jaa kofoɗa a hoorema aɗa wawi dañ ko gaɗɗa ɗum saabi min gari galbal ɗo mine e giɗiraɓe amen mbiɗen loota Bali mbiɗen gaɗiraɗa hakkunde nogay e debbe hannden min looti ko ɓuuri Bali sappo sini hiiri min peccan komin keeɓi ɗum sakkito saraɓe amen dañ ko ɓeydini min famin codde kadi le kese
hono makko kanko sukaɓe hewɓe kañum en duwom gollewo tuskoy koye watta yallana heeɓa e muɗum cewɗi so julde iidi nde ka tuugike yallana heeɓa ko darono saɗɗawo e mu'en
le ɓadale julde mi waran ɗo sottude ndiyam manel gotel fuu bujjoyi mbiɗa wawi heɓude ujunere le ñalawma mbiɗa sotta guure e dabaji mi hokkan o kalis inna yallana sodana kan kadule julde ɗo mottiɗo kadule sukaɓe woni ko cottanmi sini mi heeɓi seeɗa daña ko ndesumi sakkito mi watta e hajuji an julde
bamako ɗo fa jottoɗa bafla be ana le région kay saraɓe gomɓe tomɓe kañum en ka ana yetti sanni ɗiɗo gollewoy ko sukaɓe mumen watta wakkati julde ɓe kolliti wiide eɗum wawi fabade ɓe sanni fewde tiɗɗal mo leydi amen ndi wondi fewde muɗum no ñalawma hannde o
eɗum fawi tan dow kadule codanmi kañum kulantereji goɗɗe kasin dinmi eɗum moƴƴi saabi ɗum waɗan fam ɓuyta saɗɗaji am dow saraɓe am ɓe sukaɓe ana tinni sini ɓe mballi saraɓe mabɓe dow almusaɗɗaji julde ana moƴƴi walludeɓe fa dañ koɓe gaɗini koye mabɓe tawi so e mawni fo ɓe mbawi biltude koye mabɓe
haya tawede majjum fuu yogal saraɓe gomɓe Bamako ɗo kañum en ndu holliti wiide yiyay nafa ko woni e golle ɓenɗo sukaɓe le on ɗo wakkati ɓe mbi farati majjum hoore du ana mawni sanni
ana wawi faɓe laato wuuɓe na bandiji naɓude sukaɓe muɗum ley luumoji ɗi fa cotta ndiyam na du kulleji goɗɗi ana wawi wadde faɓe laato bomɓe taggu ɗum wona ko moƴƴi saabi eɗum wawi wadde kutteji sini suka meeɗi kalis dow waɗugol ɗi golleji kalisi welatmo ɗum ana wawi wadde fo yoppa jande l'école
so yoga e saraɓe kañum en ka ana yiɗi sukaɓe jokkito hono si ɗiɗo golleji fedde sukaɓe gomɓe le leydi amen ndi moɓe noddirta parlement des enfants holliti wiide suka hana fewi ko gol yellana heeɓa ko jogoro hoore muɗum ɓe jokkine haala wiide ɗum yo darde saraɓe no noon hollitiri wiide fatumata dikko Jamusa Kane laamiɗo parlement des enfants jumalile ñalawma hannde o
miɗa faama ko sukaɓe yogaɓe muuyata gollude fa balla saraɓe mumɓen ka micintinde wiide suka ana hani renede ana hani sultude ana hani jangude golle hana hadde suka hakkeji muɗum arandeji suka fewi goto hana wadde golle nawɗo saabi fa heeɓa kadule julde himɓe kañe e laamu o kañen en kani daranade yalla sukaɓe ana keeɓa kadule mumɓen julde tawa nata e fuu ko torrata ɗumɓen
on ɗo suka debbo ana narda saraɓe sukaɓeɓe fuu tinno fati watta sukaɓe mumen ele golleji nawɗi sanni mawɗi latade sababu yettindeɓe torda banggal cellal jande kañ ko nandi e muɗum saabi le wimako ɗo e bonnugol hakke makko no